blood squeezer alongside wise man. Yeah,
badass blood squeezer, niko big rapper. Domana tawazungu wakinyone wananiogopa. Nina sauti kubwa sana kama thunder. I'm black and feared tonight like a mamba.
Urashino vangana, urashino vangana, urashino vangana. Wanda yo hanga na zemogulai. Mubi wa mwananga sirakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hanga na zemogulai. Mubi wa mwananga sirakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale.
I give it to my papa. I give it to my mama. I give it to my sister and all of my brothers around me. Yeah.
You know what is that? See me crawl is that? Uli omu ye kwa tu kwa tonda. Yina yine nseno.
Oh, check up.
I ande hanga kimya hanga kisiri. Ne papa wafuba na zemba gongo mundu naribo na abu chai mwengi na mtu family. Flash ine o hanga na. Wanda yo hanga na zemo gulai. Mubi wa mwananga sikakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hanga na zemo gulai. Mubi wa mwananga sikakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale.
Once upon a time nilitoka mjini, nikarudi home kule kona zazi. You know being a city boy nilipendwa sana. Yani hela zilikuwa ndani ya mfukoni. The next day tukaanza heavy tour. Vinywaji za bei kali tukazikunywa. Kama najua rafiki ni rafiki, sisi kwa sisi sikudhani nitarushwa. Nilipoishi maisha njema bila tatizo. But after 2 weeks pesa zilipotea. Sikukuwa na marafiki, sikukuwa na hela. Kila best talking text, I won't reply. Watu wamegeka from easy straight to busy. Wala mbani liwasaidia, kwanza kumcheka. Nikawulize vipi, ninatusiwa. Nikisonge closer, ninaletwa riadha. Mini mwizi, awo vipi. Inanuma spiza ngoma. The squeezer, yeah. Second chapter, yeah.
Wanda yo hanga na zemogulai. Mubi wa mwananga sikakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale. Wanda yo hanga na zemogulai. Mubi wa mwananga sikakasa. Kumoye se kwisuta ho. Namba sabi hale.
Wabataka situera kukolera tuera. Naribo na sindu sifitisha kususa. Iya basi lela lela lini mesikwama. Hulu ashino hanga na. Hulu ashino hanga na. Ulwa shino vangana, ulwa shino vangana, tandi uhi. Ulwa shino vangana, ulwa shino vangana, ulwa shino vangana, tandi uhi.
Black Squeezer, niko big rapper. Domana tawazungwa kinyone wananiogopa. Nina sauti kubwa sana kama thunder. I'm black and feared tonight like a mamba. Ninatoka kule kala cha isitoki samba. Tena mimi mtazo sengi zama munasikena paka masanda. Wengwe muna kia tumia hit ya channel zamba. Domana muna mtu swezi like misigari kama Black Squeezer. Black Squeezer ndani ya mziki swezi tetemeka. Ata mlete jemenu fresh boy fit the maker. Nasikia napanga kwenda kwemba kule kawa America. Lakini zangu zitapiga paka Jamaica.
I and the hanga kimi hanga kisiri. Nepapa wafuba na zembe gongo mundu naribona. Abuchai mwengi na mtu family. Rashine o hanga na. I and the hanga kimi hanga kisiri. Nepapa wafuba na zembe gongo mundu naribona. Abuchai mwengi na mtu family. Rashine o hanga na. Ulwa shino hanga na. Ulwa shino hanga na. Ulwa shino hanga na. Tandi uhi. Ulwa shino hanga na. Ulwa shino hanga na. Ulwa shino hanga na. Tandi uhi.